jabula. Oh oh oh, sohlala sijabula. 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 Sizokhulela engomeni njengoba umoya sophephi, inhliziyo sesijabuli, siyabonga uphuma endlale. Sizokhulela engomeni njengoba umoya sophephi, inhliziyo sesijabuli, siyabonga uphuma endlale. Ayo manje mina sengidabulile, anasekhaya abazali sebajabulile, ontanga bonke phela sebaxekekile, ontanga bonke phela sebaxekekile. Sisempini yadini sempini.
Ayo, ajikisindo.